Hamana bombadi bathi say you khathe nabo chomi bathi when I do bathi when I bo bathi when uphuma kube uphuma kube ngathi mina ngikhuma emigqani bathi uhamba nothuthu hey nothuthu bathi uhamba nothuthu hey nothuthu labantwana hothuthu la Hamana bombadi bathi say you khathe nabo chomi bathi when I do bathi when I bo bathi when uphuma kube ngathi mina ngikhuma emigqani bathi uhamba nothuthu hey nothuthu bathi uhamba nothuthu Notes in La Bantana Hotels, 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 La Bantana Bantana Hotels, La
Bantana Hotels, La Ala bashana utu tilaba, ala bashana utu tilaba, ala bashana utu tilaba, utu tilaba, utu tilaba, ala bashana utu tilaba, ala bashana utu tilaba, ishu. Ufuna ukuzotshala bami bese uyabaleka, udlala ngabi wethande, ukuphuka kakhulu uzotrend, lekeke lakho lonke lizophela, utu tilaba, utu tilaba, ufuna ukushada mina ngiyasa. Who's a man to take his heart? Take your time, Jenga Shetla Franco, for sure.
Hamba nothuthu,
from madnaja.com.